Yeah. The good break is over.
ZWAP.com.
King Breezy running things.
Zeus.
Great music.
Hello. Pro. Shilala papedi ni mumbokosh. Kungo kondia kama tumbo kozi na diviala. Shishimba kambwili, wichi ndike na vipange mbwili. Fresh out michingola kuchinching. Na ditumpu pamuru na machinchi. Atitugaba pondo kupiti rap. Cha upesi party and thing thing. Tuchaye thikali thikali. Wontina tapali tapali. Fusa busali busali. Ninevetia makali makali. Tuenda mutali mutali. Twalifula Versace Versace. Apa nomba kitenda mazali. Nolovese kiketi bakwani. Na bamini nga iti ya mini. Tulalwale oleta kodini. Fuseki kwesu limbo. Ukia kusevene kuzimu. Tusha inasesemu na rimu. Kalampa na krimu ni timu. Ni jump offu. Lipenda lama we can't talk. We can't stop. Yali kawaifu ni past offu. Shaba na chochise. Nangu fekembo fe andise. Malaini minta pendwa. Defo ikawanchise. No break in a second gashiki. Ine lyose batina papiti. Chafu mabika repeati. Ine bose nda chita defiti. Ukepshe Steve ufwebo twali wa so siki. Jimba fiyama na iku boy no siki. Hey. The good break is over.
Oh my god. Jeez. I love fresh boy music.
Hello.
ZWAP.com.
If I pass, nothing be finished. Hey.